Watch your pass it when they left. Watch your pass it when they left. When they left. Watch your pass it when they left. Watch your pass it when they left.
Na kufa reality kukusaidia kuishi. Life sio about maishi zao mapinti. Juu ya issues zinazo tuhusu sisi. Wanasiasa ni timu wafizi wasinzi hivi. Vile wati ubambi kanga na miliziko nusu uchi. Kujililia ole wawa kisha get virusi. Tusha rapture revitalize kabla waje kuhospitalize. Wacha basi tuendele.
Wacha basi tuendele. Wacha basi tuendele. Tuendele. Wacha basi tuendele. Wacha basi tuendele.
Wana applause cause the king is here. Mindyo kiongozi wa mapozi na mapenzi na waridhia. Pick up madem wote sizi taka kwa kosea eshima. Kuni nyote mafansi wana mesea. Squeeze ya mnanga time na mapenzi. Kumekash kwanza ndiyo tuwaze matembezi. Kujifanya mabubu pia ndiyo tuwabembeleze. Haiweze kani ushenzi wazile enzi. Wakatika umba shauri mina fanya tu ujenzi. Na kufa reality kukusaidia kuishi. Life sio about maishi zao mapinti. Juu ya issues zinazo tuhusu sisi. Wanasiasa ni timu wafizi wasinzi hivi. Vile wati ubambi kanga na miliziko nusu uchi. Kujililia ole wawa kisha get virusi. Tusha rapture revitalize kabla waje kuhospitalize. Wacha basi tuendele.
Wacha basi tuendele. Wacha basi tuendele. Tuendele. Wacha basi tuendele. Wacha basi tuendele.
Kio kumba ningependa nikilala ni amkenja. Ningependa nilale shipe na magala ya meja. Subuya rufio mande nyuso razi meja. Kushikenya paradiso maisha ngefua changa bila rotuba. Hakuna fertilizer siasa duni ndio ratiba. Uliza wanasiasa squeeze mnanga time na wanainchi. Kujaza mfuko kwanza mnatupa mapakishishi. Ushenzi za zile enzi. Wakati kaa utu nafanya tu ujenzi. Na kufa reality kukusaidia kuishi. Life sio about maishi zao mapinti. Juu ya issues zinazo tuhusu sisi. Wanasiasa ni timu wafizi wasinzi hivi. Vile wati ubambi kanga na miliziko nusu uchi. Kujililia ole wawa kisha get virusi. Tusha rapture revitalize kabla waje kuhospitalize. Wacha basi tuendele.
Wacha basi tuendele. Wacha basi tuendele. Tuendele. Wacha basi tuendele. Wacha basi tuendele. Tuendele. Wacha basi tuendele. Wacha basi tuendele. Tuendele. Wacha basi tuendele. Wacha basi tuendele.
Na kufa reality kukusaidia kuishi. Life sio about maishi zao mapinti. Juu ya issues zinazo tuhusu sisi. Wanasiasa ni timu wafizi wasinzi hivi. Vile wati ubambi kanga na miliziko nusu uchi. Kujililia ole wawa kisha get virusi. Tusha rapture revitalize kabla waje kuhospitalize. Wacha basi tuendele.